respect. Yeah. Danny Nanoni. Salute to all them soldiers. Modoka nziza ahitamo tatani igifaru nkumubaza iby'imideli whatsapp simoko agafunga botine yahisemo kugishyamba hatabugurire n'ubusitani ntiyahitamo ibido cyangwa akabyiniro nk'abasitari umugabo utagira umwaga utagusiga mu kaga nimarirwa ku rugamba jya mwita kibambi ntadenyira ishyamba ntago ajya akangwa n'ibiturika no yerekeza aho bituruka ntago ajya atinzwa no kwifubika mu gihe cy'ikibyuka umwe akangura undi wabarangirira ubu byiza atandi yundi arenze mu Rwanda ageze nk'imahanga mpande njye mwita undi wundi imvura nyinshi ntabwo ajya byumva bari muri rwinshi arwanira inyungu z'imbaga nyamwinshi nta na kimwe ajya aca amazi buri kimwe agikora ku murongo ni umukozi sibaringa si nka nkovu z'imiringa ntabwo ajya atinda mu magira ni umukinisha uraryiza ubuginga mu maho amwita umushubi mu biguruka amwita imvubi mu miyaga amwita inkubi kenera inyundo ufate kinubi imana ngo igirirwa ahandi bwamara kwiriga ataha mu rwanda ntabwo iba yadusize reka da ibi bizi ko soza hari biti intwari mukiriho kuko ibyo mukora bituma mbaho kuri njye muri marayika muri nzi ndabemera nimukomerezaho soja
soja
usanga mu mazi mu kirere no ku butaka nguwo mu butaka yagurutse nguwo mu butaka yamanutse hatuye ubwo yahabutse amagambo make ku bitembo by'akaga morale ni nziza y'idi soja